nitalilia, maumivu nikapitia, wenzenu nishaumia. Shabata kunivutia, meziteka zangu hisia, manukato ananukia. I've got a new crush that I did. She's not too harsh when I feel it. If you want me back, it's too late. Itaota mabawa, tupae. Nishapata dawa, badae. Takuja onana, badae. Wala siku yaona, visuwa kanichoma. Niliuguza vidona. One for my girl, one for my baby, one for my love, one for my woman. I got one love, one love. Mwambie, mwambie nisha pona mie, pona mie. Mwambie, 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 mwambie nisha pona mie, pona mie. Mwambie, mwambie. Nika penzi la Afrika, nimaliza na ponita. Kwenye giza kisha najificha. Kaumbika taki kasirika, shepna nikipua saa sita. Nawaliza pete na kavisha. If you got something to say, it's your last chance to. I'll never love you no day. Ulitaka minipote, ulinipiga mateke. Ulitaka nishi upweke. Wala siku yaona, visuwa kanichoma. Niliuguza vidonda. One for my girl, one for my baby, one for my love, one for my woman. I got one love, one love. Mwambie, mwambie nisha pona mie, pona mie. Mwambie, 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 mwambie nisha pona mie. Pona mie, mwambie, mwambie.